So blessed, never stressed, na finesse hizi shida. Kila zikiniona zinapita. Niko pilka pilka, mali naitajika sijafika. Stop asking me mbona nimeficha. Na kama umelala basi boy, and with ya sidil na watu wa kuchoma picha. Nadai kuivisha kujijenga for the money. Nadai kuget madogu have madeku for the money. Nika on, nika on, nika on. Toa form. Toa form. Nika on, nika on, nika on. Kani for me wea nguvu, dash kani for me ya ududu. Pole ya inihusu upu, waste my time ni vurugu. Na come to kiwanma na bado sijishuku. Cheki jom supu, kuna venyo meiva babe, umekosa tu vitungu. Nokia za zigedi, shita kuwa set na unajua babe venye si ududu. Nika on, nika on, nika on. Toa form. Nika on, nika on, nika on. Throw a form. True, kama liko juu, fika bendugu. Kangumu basi ora by shoe. Kazi kwako utadu. You had one job, but never came through. I swear, man, I'm on a mission now. You know Chris Tiger pulled the crowd. Niki come in a die, the die, my thug. Nika on and you know what I'm about. What's that? Nika on, nika on, nika on. Throw a form. Throw a form. Nigga on, nigga on, nigga on. Throw a form.